wenzizwe yodwa kwabo
soshathela sibuze amuleswe
ujina lasidlali phezu
lokanu nyobo yoqhubezinyama
ye wenzizwe yodwa kwabo
soshathela sibuze amuleswe
ujina lasidlali phezu
lokanu nyobo yoqhubezinyama
Half past six.
and social 12 o'clock. Kubega some man. Ipatila kondo tango ba wata makawe luse man. Wachigalo tate weno babona benzindo. Ikwasi bone jabeni wale waibone kai. Tangan velu eno mundu ngomo. Kubega some man. Kishogu eskabega stale sa khoya ngepote la sali maza makete sati skutuziwe. Kati si jili mali abantu. Habe. Kunjani koko fish kubega futi. Kumnandi. Kuchinge bangela ndoda ngoba njalo mawuye khona udlula iclipback. Engani uyawuthenga ubhontisi. Engani ngisho phela umabhomeni abanye bathi madumene. Ngafa ngiyaluda emzimbeni ngihlushwa amazenza abanye bathi uthwayi kodwa ngithi mina ubhuti ungithumile. Phuthuma ngebhanali liflu ngafa umkhuhlane. Nobi ngabhambalali lale mawena sinandaba thina kosothole ngani vela sidle ingcuba. Sisondeza yona sidle umkhuleko kosothole. Habe ithimba iqaqabana umfele ndawonye kodwa mina kunendaba. Kuzamulisa ngoma sakomgilija konhleko. Sikuze sababaza sathi kunomunxa ohlala uthungeza umuzi wakosothole. Ngizotshela ngosothole maedla ubaleke njalo umunxa ongena khona phakathi emzinyane. Uhlala kancane ubabuhambe emntubantuba umkhathazi weshingo lomngomana. Wathi usho kanjani lana nganivele omababili omamkhulu enganogogo bami nabo. Intombi kansuku zakhe nentombi kasiqesa amaphiki namafosholo. Wawusho kanjani ukuthi ugogo uyedwa na? Izwenge zangoma zikasheleni kwathiwa liqoba liyavungula liza sitoto lidlafumuka. Ingane yesikolo umakoti amadushu konke akusali lutho. Bonke abaliphatha ngeza igama likanamba 4 babonakala ngombala. Hello thinta mina uthinta inhlamvu yeso likaJehova. Mpoto uthuma labakhwapha kuye kwaba bazityombe emsakazweni yathi zivaliwe yini iy'tolo zama-roll on namaphefume. Hawu ihlazi kunjalo mpoqabukanga uthi nasiphoqile ntingeyethu kwalanga. Wobuza umthakathi umfokalanga eqhudeni. Ubuza umthetho wakhe umfokalanga. Ubuza uprofesi umfokalanga. Ubuza umngani umfokalanga. Ubuza u-aros umfokalanga. Ubuza ukharethi umfokalanga. Hawu Coco fish, Coco fish, Coco fish, Coco fish, Coco fish, Coco fish. Mpoto, mpoto, mpoto. Ibe yakho mina ngihamba ngeyami emnyama zinjaloko into zomqaso ziyashabalala mnumzane. Wawuthi uyazama nawe sibali wami mntakamajonga. Xhopha impatha.
Show.